begin, let's turn to the Lord in prayer and ask for His grace. Tuombe. Our dear Heavenly Father, God and Father of our Lord Jesus Christ, blessed be your holy name, for you have done great things to the world. You have given your Son. To us, you have called. And you have called us by your name, giving us the right to become your children, granting us repentance, an ability that we do not have by nature, giving us faith so that we may believe in Christ and be saved. Lord, we are also grateful even for this day that you have granted to us. We gather together as your people to hear your word, to sing to one another, to pray together as a church. All these are privileges that we enjoy under the kingship of Christ. And we are grateful for this, O Lord. Help us to see this benefits that we have. There are many who desire to see these days, to participate in these things. Many saw them from afar. Angels, we are told, look down, wondering, seeking to know these things. And we have the privilege of not only knowing them, but participating in them, even participating in the sufferings of our Lord Jesus Christ. For this we are grateful. May you help us to see the weight of glory that is prepared for us. May you help us to see the glory that you have even now, to tremble at your word, to tremble at who you are, to fear you truly, but also to love you and to know that you desire that which is good for us. Lord, as we hear your word today being preached here, as I speak, Lord, may you help me to speak with conviction to people, to serve them, O Lord, not by my own power, but by the power of the Holy Spirit, that you may use me, a weak vessel, as I speak to your people, that they may hear and that they may benefit in truth. May you help me, O God. And even in the week that is coming ahead, Lord, may you help us to apply these things. I pray this in the mighty name of our Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen. Tumekuwa tukisoma kitabu cha Waebrania, the book of Hebrews. We have been going through the book of Hebrews. And so I would ask you all to turn to Hebrews chapter 1. Waebrania mlango wa kwanza ama sura ya kwanza. And then I will also be reading from Philippians chapter 2, from verse 6 to 11, once I read the first chapter of Hebrews. So you can also open Philippians, which is a few books before, chapter 2, verse 9 to 11. You can put a finger there, so that once I'm done reading Hebrews 1, I'll go to Philippians 2. Waebrania wa kwanza, ama Waebrania sura ya kwanza. I will read in Swahili, but during the preaching, I will try to accommodate our visitors and mix Swahili and English. Natumai sote tumefika Waebrania mlango wa kwanza, nasoma kwa Kiswahili. Msikize kwa makini. Zamani, Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali. Lakini katika siku hizi za mwisho, anasema nasi kwa njia ya mwanawe, ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Mwana ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilorithi lilivyo bora kuliko lao. Kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Au tena, mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu? Tena Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni husema, malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Anenapo kuhusu malaika husema, huwafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema hivi, kiti chako cha enzi, ee Mungu, kitadumu milele na milele, nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu, kwa hiyo Mungu, Mungu wako, amekuweka juu ya wenzako kwa kukupaka mafuta ya furaha. Pia asema hivi, hapo mwanzo, ee Bwana, uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini wewe utadumu. Zote zitachakaa kama vazi, utazikunguta kunguta kama joho, kama vazi zitachakaa. Bali wewe hubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Je, ni kwa malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, malaika wote si roho watumikao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Pia tuende katika kitabu cha Wafilipi mlango wa pili, Philippians chapter 2, toka mstari wa 6 hadi wa 11. Philippians chapter 2 verse 6 to 11. Again, I read in Swahili. I begin from verse 5. Toka mstari wa 5. Tueni na nia ile ile aliyokuwa nayo Kristo Yesu. Yeye, ingawa alikuwa sawa na Mungu, hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya si kitu, akajifanya sawa sawa na mtumwa, akazaliwa katika umbo la mwanadamu. Naye akiwa na umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo Mungu alimtukuza sana na kumpa jina lililo kuu kuliko kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Tena hilo ndilo neno tukufu la Mungu. Tumesikia. Paulo ndiye aliandikia kanisa la Wafilipi. Na hapa tunaona jinsi Paulo anavyowaandikia. Nataka kuanza kujadilia ama kuongea kidogo kuhusu Wafilipi. Just a brief comment on Philippians 2 before I go back to Hebrews. Anawaandikia Wafilipi kuwaonyesha asili ya Kristo na jinsi Kristo alivyovalia asili ya mwanadamu, akaja kutoka mbinguni, akachukua kazi ama ofisi ya mtumwa na kuenda mautini na kufa msalabani, kifo ambacho kilikuwa cha aibu sana. Na anasema kwamba tuwe na nia kama ya Kristo. That Christ left the heavenly glory and came down and put on human flesh, as we are told even in the Gospels. And appear to have that mind of Christ, that he took on human flesh, not so that he may be served, but as a servant he came, died the death of a cross, a very shameful death, obedient to the end. but that God has highly exalted him. That at the name of Jesus, every knee shall be bowed. That is said of the Lord in the book of Isaiah when you go to the Old Testament. Ukienda katika agano la kale, Bwana anasema kwamba jina langu litahimidiwa. Kila goti litapigwa. Every knee will be bowed to Yahweh. And here we see Paul applying that to Christ. That at the name of Christ, every knee will be bowed. And every tongue will confess He is Lord. We go back to Hebrews 1. And today we are at verse 9, the second part. That is what I want to be talking about. The last time we spoke about the divinity of Christ. We spoke about the divinity of Christ. We also spoke about the righteous rule of Christ, where he has a scepter of righteousness. And today, remember, I have been taking you through the nature of, or rather the person of Christ, and his two natures. And not just his two natures, what does this mean for us as the church? And this is important for us to understand so that we may worship the true Christ. Kwa Kiswahili nasema kwamba nimekuwa nikiwapeleka kuonyesha jinsi Kristo alivyo na asili mbili, lakini ni mtu mmoja. Kwamba ana asili ya kiungu kamilifu na ana asili ya binadamu kikamilifu. Wakati uliopita tuliweza kuona jinsi Kristo ni Mungu, tukaona fimbo yake ya haki na jinsi anavyo tawala kupitia kwa haki. Na leo, kulingana na hicho kitabu cha Wafilipi, tutaona jinsi Kristo alivyochukulia utu, ubinadamu yani, ubinadamu, akachukua mwili kama wetu. Kwamba Kristo kweli ni binadamu kikamilifu. Hebrews chapter 2 speaks a lot about the humanity of Christ. But the first chapter is used more so as an introduction of the topics that will be introduced later on by the writer. More so he uses the example of, or rather the illustration of comparing Christ with the angels to show how glorious Christ is above the angels. And so that is the topic that we are continuing to look at, the theme that we are continuing to look at. But still here, the writer is going back to the Old Testament to show the worth of Christ. That Christ has a better name than the angels. And he does this by going back to the scriptures, back to the Old Testament, which is still the word of God, to show how Christ is better, both in his divinity and humanity, above the angels and above us men. So verse 9, in verse 9 we read, Kwa hiyo, Mungu wako, amekuweka juu ya wenzako kwa kukupaka mafuta ya furaha. Therefore, God, even your God, has anointed you with the oil of gladness above your fellows or your companions. Now, Christ here is being spoken of in his office as the Messiah. In verse 8, Christ is spoken of. Even when you go into, I have taken you through Psalm 45 and how it applies here. Christ is spoken of as God. And so the verse begins by addressing Christ as God. In fact, the verse begins by showing who addresses Christ as God. It says that the Father is the one who has addressed Christ as God. Here in the book of Hebrews, in verse 8, that the Father, or rather He, of the Son, He says, and the He there is the Father addressing Christ, or rather addressing us concerning Christ. Mungu Baba ndiye ametoa huu ujumbe kuhusu mwana, kwamba kwanza kabisa, mwana ni Mungu kikamilifu, hivyo anaitwa Mungu. E Mungu, kiti chako cha enzi, E Mungu. Lakini hapa tunapata ni kama kuna jambo ambalo linatufanya tushangae. Kwamba huyu ambaye ameitwa Mungu sasa ana Mungu. Sivyo unapata inaendelea kwa kusema kwa hiyo Mungu, Mungu wako amekupaka mafuta. How is it that he is addressed as God? And yet, this who is addressed as God, the Son, is told, therefore, God, even your God, has anointed you with the oil of gladness. This is the mystery of Christ. That Christ has two natures in him. The nature of man, perfect man, and the nature of God, truly and fully God. That Christ is both man and God in his nature. One person, not two people. Hili ni jambo la kutatanisha na watu hushangaa sana. Ni jinsi gani mtu mmoja anaweza kuwa na asili mbili. Kwa sababu tukiongea kuhusu binadamu, tunaongea kuhusu asili ya binadamu. Kwamba binadamu ana mwili na binadamu ana roho. Na wakati kifo kinakuja, jambo ambalo linafanyika ni kwamba roho inaondokea mwili, mwili unaachwa huku unawekwa katika ardhi na kuoza, na roho inarudi mbinguni kwa Baba ambapo ilitoka. Na Baba ndiye anayeamua ambapo roho hiyo itakwenda ikingoja siku ya kiyama. Lakini hapa tuna mtu ambaye hana hiyo asili peke yake, ana asili nyingine, asili ya kiungu kikamilifu, sio kana kwamba ana asili mbili, 50% ana asili ya kiungu na 50% ana asili ya kibinadamu. It's not that he is 50% God and 50% man. He is truly and fully God, because we are told in the book of Colossians chapter 1 and chapter 2 that it pleased God that the full deity would dwell in Christ bodily. He is God in the flesh. He is truly God. He has the nature of God and has been in existence from everlasting, past everlasting. And he came down on us and took on himself a body and a soul, a rational soul, so that he could be perfectly man. And in the book of Philippians, we are told why he came. To die on a cross. For our sins, we know that also from the Gospels. He came and died for our sins. And after he died, he resurrected. And after he resurrected, he ascended and was exalted on high. And he sits at the right hand of the majesty, at the right hand of power. And he is ever interceding for us. Truly God, truly man, Jesus Christ. Huyu Yesu ambaye kweli ni Mungu kikamilifu, ni binadamu kikamilifu, akachukua hiyo asili, alivyokuwa Mungu akaja akachukua asili ya binadamu, akaja duniani, akafa msalabani kwa ajili ya dhambi, kututakasa wale ambao tunaamini. Na alipokufa akafufuka baada ya siku tatu. Na akapaa juu mbinguni na ameketi katika kiti cha enzi hata sasa. Ni mfalme wetu hata sasa, ili afanywe mfalme juu ya kanisa na kichwa cha kanisa. Na hata sasa anatuombea. Huyu Yesu aliye Mungu kikamilifu na binadamu kikamilifu, mtu mmoja. Na hilo ni jambo muhimu kwetu kama kanisa, hata hawa watoto wadogo waweze kuelewa, ili wasiwe na fikira ama dhana fulani ya Yesu Kristo ambaye siye huyu Yesu. It is important to have the right understanding of Christ, because it is this Christ who saves, not really even our faith. It is our faith in Christ. And so we have to understand this Christ. We have to know this Christ. And as believers, if we are growing, we are going to grow in the knowledge and grace of our Lord Jesus Christ. We have to know him who we have to do with. We have to know him.
personally.
Even though we haven't seen him with our naked eye, we have to know him, and he has been revealed in the scriptures, both in the Old and New Testament, this Lord Jesus Christ. So here you have the Father addressing the Son. This who has been introduced as the Son in verse 2. You have him, the Father, addressing him as God. And just one verse later, you have the phrase addressed to the Son, that God, your God, has anointed you with oil. Christ, or rather Jesus, this Son, who we know was born and given the name Jesus, came to be the Christ. Jina Kristo sio jina kama Kamau ama Oluoch. Jina Kristo ni kama jina mfalme, sio jina la mtu. Hiyo ni ofisi ya mtu. Yesu alipokuja duniani alichukua ofisi ya kuwa Masia ama kuwa Kristo. Na katika hiyo ofisi ndiye aliweza peke yake kutuunganisha na Mungu. Kwa sababu binadamu hapo mwanzo alitenda dhambi na kumuondokea Mungu, na ilibidi Mungu ayalete binadamu kwake. Sio kwamba Mungu ndiye anayeondoka, lakini alimtuma mwanawe Yesu Kristo, ambaye ni Mungu kikamilifu, kwa sababu ni mwana wake. Na tuliweza kuona kutoka mistari ya 3 kuendelea hadi ya 4, tukaona jinsi Kristo anavyoonyesha Mungu Baba, the radiance of the Father, the exact imprint of the Father. Kutoka Yohana mlango wa 5, John 5, nikaweza kuonyesha jinsi Kristo anavyofanya jinsi Baba anaweza kufanya, kwa sababu yeye ni Mungu kikamilifu. Na ilibidi Mungu aje avalie mwili kama wetu, awe binadamu, kwa sababu ile dhambi iliyotendwa katika agano la kale, walichinja mbuzi, kondoo, ng'ombe kila mwaka, kila wakati damu ilikuwa inachinjwa ya ng'ombe, ya mbuzi, lakini hiyo damu haingeweza kuondoa dhambi. Kwa sababu aliyetenda dhambi hapo mwanzo hakuwa ng'ombe ama mbuzi ama kondoo, alikuwa binadamu. Hivyo damu ya binadamu ilihitajika. Binadamu ilibidi aweze kulipa ile deni aliyokuwa nayo. Hivyo Kristo akaja na akavalia mwili. Na tena narudia, hilo ni jambo la muhimu sana kuelewa. Kwa sababu bila kuelewa hivyo, huwezi kuelewa wokovu wako. Kama wokovu wako haujatekelezwa na huyu Yesu aliye Mungu kikamilifu na binadamu kikamilifu, huyo siye Yesu wa ukweli. If your salvation comes from a Jesus that is not truly God and truly man, if you believe Jesus was merely a man, a moral teacher, an innocent man only, and you believe that your salvation is dependent on that man, you do not know true salvation. Because the Jesus who came to be the Christ, who is the Christ even now, is truly God and truly man, and that salvation is dependent on that person alone. Your salvation is dependent on that person. The church and its growth is dependent on that person alone. Tumezungukwa sana na makanisa ambayo yanaamini Kristo mwingine. Ndio maana ninataja haya, ili msije mkahadaiwa mkisikia Yesu mwingine akitajwa huko. Huyu Yesu ndiye ambaye ana Mungu Baba, kwa sababu katika ofisi yake kama Masia, hiyo ofisi ilianza wakati alipokuja duniani. Na alipokuja duniani, mwili wake pia una mwanzo na roho yake ina mwanzo. Hata kama katika asili ya kiungu amekuwa tangu milele ya kale. Amekuwa na mwanzo katika mwili, katika roho na katika ofisi yake kama Masia. Na hivyo ndivyo anavyoambiwa hapa kwamba ana Mungu wake. Yesu Kristo alipofufuka kutoka kwa wafu, Maria walikuwa hapo katika wakati mahali ambapo alizikwa. Na wakamuona na Mariamu wakamjua. Na alitaka kwenda kumkumbatia Yesu Kristo. Yesu akamwambia hapana. Lazima kwanza nirudi kwa Mungu wangu na Mungu wenu kwa baba yangu. Mary wanted to embrace Christ when he resurrected, but Christ told her not to because he hadn't yet ascended. He said to my God and your God, to my Father and your Father. Christ as Messiah, which office began when the incarnation happened. And we know Christ as Messiah will deliver the kingdom up to the Father. He's here addressed. And it is in this way that he is addressing God as my God. Or here God is addressed as his God in his office as Messiah. Ni kwa njia hii Kristo anaweza kuita Mungu, Mungu wake. Katika ofisi yake. Kwa sababu ana asili ya kibinadamu. Pia katika hiyo asili, kwa sababu ni binadamu, ana mwanzo. Na anaweza kufa. Tunajua kwamba Mungu hawezi kufa. Lakini katika asili yake ya kibinadamu, Kristo aliweza kufa na kweli alikufa kwa ajili ya dhambi. Na hivyo katika asili yake ya kibinadamu ana Mungu. Na Mungu wake ndiye aliyekuja kutuambia huyu Mungu ni nani. Ilibidi iwe ni Yesu, mwana wa Mungu, ambaye aliweza kuja kwa sababu katika Yohana mlango wa kwanza mstari wa 14 na mstari wa 18 hatua mstari wa 18 John 1:18 tunaambiwa kwamba hakuna ambaye amemuona Mungu hapo tangu mwanzo. Mungu mwana ambaye amekuwa katika upande wa Mungu ama katika amekaanisha na Mungu peke yake ndiye amejulisha Mungu kwetu. Mtaniwia radhi kwa sababu hili si jambo rahisi kueleza na sio jambo rahisi kwenu kuelewa, hata kwangu kuelewa, kwa sababu haya mambo ni mambo ambayo yamedhihirishwa katika Biblia kupitia kwa Roho Mtakatifu ili kanisa liweze kukua, na huwezi kuelewa bila Roho Mtakatifu kukusaidia kuelewa. Nilitaka kueleza jinsi Kristo hapa anatajwa kuwa na Mungu ili niendelee. Kwa hivyo Mungu wako amekuweka juu ya wenzako na kukupaka mafuta ya furaha. Kristo akiongeleshewa kama Masia, anaongeleshewa pia katika asili yake ya kibinadamu, na hivyo ana wenzake. Wenzake sio miungu mingine. Katika asili yake ya kibinadamu, Kristo ana wenzake binadamu wengine. Na Kristo amewekwa juu ya hawa wenzake. Na sio tu binadamu, katika mstari huu wa Waebrania amewekwa juu ya wenzake ambao ni malaika wanaotumika na Mungu, kwa sababu pia mwana katika ofisi yake ya Masia alikuja kama mtumishi. Naye anafanya kazi ya utumishi kwa njia kuu kuliko malaika. As Messiah, Christ is both human and servant in the office of Messiah. Both human and servant. So that Christ here is addressed to have his fellows or his companions. And the reason this is so is because he has his human companions. And especially the people intended here are the church. And as servants, He has both human servants, that is the preachers who go out to bring the good news to people, and angels who serve in the presence of God. And it is to this that he is being compared, that he has been anointed with the oil of gladness above the human beings who are his fellows, and above the angels with whom also he serves. That he is better than them, not just in nature, but also in office, in what he has to execute as the Messiah. Sio tu katika asili yake, tulivyosoma katika mstari wa nane, lakini katika kazi yake, kazi ambayo wamepewa na kazi ambayo binadamu na malaika wamepewa, Kristo ni bora zaidi. Kwa sababu Kristo amefanya kazi ambayo malaika hawajaweza kufanya. Amefanya kazi ambayo manabii hawajaweza kufanya. Katika kazi yake kama Masia, ofisi yake kama Masia, Kristo amekomboa watu kutoka jehanamu, kutoka kwa hasira za Mungu amewaondoa. Na sio tu kuondolea dhambi. Tunasoma kwamba tumefanywa kuwa haki ya Mungu. Na kwa njia hiyo Kristo amekuwa bora kuliko malaika. Kwa sababu katika Agano la Kale, kumbuka huyu mwandishi anaandikia Waebrania ambao waliona malaika wakiwa wakuu, na ambao katika Agano la Kale unarudi tena na tena na kuona kazi kuu ambao malaika wanafanya. Hata katika kuandika zile sheria kumi, Mungu alitumia malaika. Mungu aliweza kutumia malaika na watu wakatishika. Lakini katika kuleta wokovu duniani, wokovu ambao ni wa milele hata milele, Mungu hakutumia manabii, Mungu hakutumia malaika, Mungu alitumia Kristo katika ofisi yake kama Masia Yesu, ambaye alileta wokovu kikamilifu katika asili yake ya Mungu na asili yake ya kibinadamu, huyu Yesu Kristo. Hivyo Biblia inaongea jinsi alivyopakwa mafuta, na kwa njia hii inajaribu kuonyesha jinsi alivyokuwa na Roho, kwa njia ambayo watu wengine hawakuwa na Roho Mtakatifu. Tunajua katika Biblia, wakati Kristo alikuja ama wakati alipozaliwa, najua kwamba alizaliwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu kuja juu ya Mariamu, Bikira Mariamu, na Yesu akazaliwa. Tunajua kwamba wakati Yesu alikuwa anabatizwa, Roho Mtakatifu akaja juu yake kwa mfano wa ndege na kutua juu yake, na Mungu Baba akaongea na kusema, huyu ni mwanangu ninayependa, mumsikize yeye. Na Kristo akapewa nguvu ya Roho Mtakatifu, akapewa upako wa Roho Mtakatifu. Biblia inatuambia kikamilifu. Jesus Christ came full of truth and grace. He was born of the Holy Spirit. When he was baptized, the Holy Spirit descended on him in the form of a dove. And when he began his ministry, he was anointed of the Holy Spirit in full or in perfection, in completion. And we know that as human beings, we need the Holy Spirit at all times. And the Holy Spirit descends on us in measure. But on Christ, the Holy Spirit descended in full. He was made to be better than others. He was anointed with the Holy Spirit in a way that no other human being, prophet or apostle, was anointed. The Messiah. And so he was able to do his work to perfection, and in a great way, so much greater, that not even an angel could be able to accomplish it. And this is the one who again is being addressed as having God, and in his office as Messiah, anointed with the Holy Spirit, with the oil of gladness above his fellows. Thank you.
Wacha nipeane mfano. Katika nchi kunaweza kuwa na mfalme. Na huyo mfalme ana vijana 10. Hao vijana wote 10 ni vijana wa mfalme. Wote 10 ni watu ambao si wa kuchezewa nao. Wakati huu mfalme anaendelea kutawala, hawa vijana wote 10 ni wanawake, watoto wake, na wana nguvu katika huo ufalme. Lakini wakati huyu mfalme anaondoka, aidha anazeeka ama anakufa, ni mmoja tu ambaye anachukua usukani. Mmoja tu ndiye anachukua mamlaka na kuendelea kutawala, na ndugu zake pia wanakuwa chini yake. Hivyo ndivyo ninamaanisha kumhusu Kristo, kwamba huyu Yesu Kristo ambaye ni binadamu kikamilifu sio kama sisi, kwamba amepewa usukani kama wa kwanza, mzaliwa wa kwanza wa mfalme. Yeye ndiye anarithi ufalme. Ufalme huo hauridhiwi na vijana alafu unagawanyishwa. Ni kijana mmoja peke yake anayechukua ufalme wote wa baba yake. Hao wengine 9 wanaendelea kuwa chini ya huyo kijana ambaye sasa amekuwa mfalme. Kristo ni bora sio tu kuliko binadamu, lakini hata katika asili yake ya kibinadamu ni bora kuliko malaika, kwa sababu yeye amefanywa kuwa mfalme. Alipopaa juu mbinguni, amefanywa kuwa mfalme juu ya kanisa yote. Na malaika tulisoma kwamba ni watumishi, tuliposoma katika mstari wa 7, ni watumishi wanaokaa wakingoja neno la mfalme, wakitumwa waende kuwahudumia watu wa kanisa. Tutakaposoma mstari wa 14, hiyo ndio kazi ya malaika. Hivyo ninauliza, Kristo anaweza kuwa chini ya malaika? Ikiwa yeye ndiye anaye huo usukani, ikiwa yeye ndiye ana kiti hicho cha enzi, ikiwa yeye ndiye anayetawala kwa haki, ikiwa kwa neno lake la uweza kila kitu huhifadhiwa na kufanyika, hawa malaika ambao wako kila wakati katika uwepo wa Mungu wakingoja kutumwa, Kristo yuko chini yao kweli? Hawezi kuwa chini yao. Christ is above the angels, as we have read in the book of Hebrews before, in verse 7 of chapter 1, the angels are always in service. The angels are commanded to worship him. And he is seated at the right hand of the Father, as man and God in both natures. And so Christ reigns as king even now. He reigns. And the angels are always in waiting to do the service of the king. Christ has been made head of the church and king of the church, so that he may have the last word. He may have the authority above the church or in the church. And angels, as we shall read in verse 14, as we read in verse 7, are always in service. So I ask, can Christ be below the angels? Can the angels be more desirable than Christ? The writer, in writing this, is showing us Christ in his office, both as God and man, is to be preferred and is much better in name than the angels and than any human being. And what does this mean to us? How does this benefit me who is hearing this teaching that may seem so difficult? How does it benefit my soul today? Here is your benefit. 1, that the Father is in full authority. The Father is the one who has appointed Jesus the Messiah. The Father is he who sent Christ to come. And that the Son will fully accomplish the will of the Father. The Father has full authority, and the servant whom he has sent will accomplish it fully. And therefore, Christ being glorified is for the benefit of the church. Because he, as the servant, accomplishes all things perfectly. Kristo ametumwa na Mungu Baba aje kufanya kazi. Mungu Baba ndiye ana mamlaka yote. Na amemtuma Kristo aje, huyo ambaye ameitwa Mungu lakini pia anamuita Mungu Baba, Mungu wangu. Ametumwa aje akawa mtumishi. Akatumwa kuja kutumikia kazi ya Mungu huku duniani. Na anapopaa juu mbinguni, anapochukua usukani kama masia, kama mfalme, anapokalia hicho kiti cha enzi, anafanya mapenzi yote ya Mungu. Na kwa hiyo njia kanisa inapata kujengwa, kwa sababu huyu mtumishi aliyetumwa, huyu masia, anafanya hiyo kazi kikamilifu. Here's another reason. The Father loves the Son. The Father loves the Son. How is this seen in this text? Because he has anointed him with the oil of gladness above his fellows, and therefore the Father loves the Son, and because of that, he exalts him above all others. And therefore our focus is really to be on Christ alone. He is the one who has been exalted above all others. Mungu Baba anampenda mwana, na kwa sababu anampenda mwana, amemweka juu ya viumbe vyote. Hata katika asili yake ya kibinadamu, huyu Kristo, huyu mwana, yuko juu ya malaika. Hata sasa, kwa sababu Mungu Baba anampenda huyo mwana, na amemweka juu ya viumbe vyote. Na hivyo anaweza kuwakilisha mambo yote kwa kanisa. Na kwa ajili ya Kristo, Mungu Baba anapenda kanisa. It is because of Christ or the Son that God loves the church as well. It is because of Christ, the body, or rather it's because of Christ that his body and his bride, the church, is also anointed. Even though Christ is anointed above all, it is because of Christ that we, as First John puts it, you have been anointed and you know the truth. This one who has been anointed above all others has been anointed for the purpose of ruling the church, that all things may be made subject to him. But even now he rules as the king of the church. And we, the church, that is all who believe, as you heard as Romans 12 was read, those who do these deeds by faith get to benefit, because we are the body of Christ. We are the bride of Christ. Therefore, all focus should be to Christ directly. It should not be through other intermediaries. It should not be through the angels. It should not be through the prophet that cries out outside, calling himself the man of God. All glory has been pointed to one man, the Son of God. Mwana peke yake ndiye tunafaa kuangalia. Peke yake. Sio binadamu mtu anayejiita nabii mkuu ambaye anataka mumwangalie yeye. Ni kupitia kwa mwana pekee pia sisi tunapata utakaso. Pia sisi tunapata kupakwa mafuta. Kwa sababu kila Mkristo ni mpakwa mafuta. Kuna hili jambo nimekuwa na labda pia nyinyi mmesikia, kwamba kuna watu ambao wanafundisha mafundisho ambayo si ya kweli, na wakiulizwa swali wanasema usimguze mpakwa mafuta wa Mungu. Do not touch the Lord's anointed. When the false prophets, the false teachers are touched. I'm sure you've heard that. But because of Christ, Here is the implication. Because of Christ, every Christian is the Lord's anointed. Kila Mkristo, kwa sababu ya Kristo, kwa sababu ya Mwana, ni mpakwa mafuta. Na kila Mkristo amechaguliwa na Mungu kufanya kazi ya utumishi. Jinsi Kristo alivyopakwa mafuta na kufanya kazi ya utumishi. These are the implications we get here. Christ was sent in his office as Messiah to serve. And this is why he has been anointed with the oil of gladness. What does that mean for us? Other than we are to serve, having been anointed as well, because Christ has been anointed, because we have been baptized in his name, because we have been adopted into the family of God. As again we read in Romans 12, it is only because of Christ that we are able to serve as Christ served, being his body and his bride, that we are able to serve in the same way he serves, that we have been anointed with the oil of gladness. Yes, Christ has been anointed in a way that we have not. He has an office that we do not have. But is in that name Christian a show that we are to represent Christ? Isn't that the implication? That even here on earth, we serve as Christ serves. Because we also have been anointed. We also can be called those who follow the Anointed One. Those who are being conformed to the image of the Anointed One. And we get to benefit by justification because of Christ. By sanctification because of Christ and his anointing. And by glorification as Christians because of Christ. He who has been exalted has not been exalted because he needed the exaltation. Christ was God, has been God, and will be God forever. From John 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. He needed no exaltation. He put on human flesh for our sake and for the glory of God. And this is how we glorify God. We ourselves, when we partake of this benefit that Christ attains for us, mainly justification, sanctification, and glorification, they cannot be divorced. When we partake of this, we glorify God. We are called together with Christ to partake in that anointing that he has and the benefits that follow the anointing that he has been given. Christ was anointed for our sake, not for his sake. Christ was not baptized because he needed baptism. Remember that he said so that all righteousness may be fulfilled. These things we are shown in Scripture to show us that Christ has done these things for us, for our benefit as the church. You who does not believe in Christ, you who has not partaken in this anointing, you who cannot be called the Lord's anointed because you are not united to the Anointed One, you who does not know Jesus, who is both God and man, you have a lot to fear and yet a lot to look up to in Christ. And this should be your prayer, that you may be counted amongst God's people, that you may be accounted amongst these companions or fellows of Christ, serving with him. That you may be one of those who are here implied as the companions or fellows of Christ. That you may know this Christ who is both God and man. Not a Christ you have created in your own imagination. That you may know Him. Believe in Him. Repent of your sins. Run to Him. This is why He came. We are told He came to destroy the works of the devil. In verse 4, in verse 3, we are told that He came for sin. This is why He came. For sin. To purify from sin. If you have no lot with this Son of the King who gets to inherit the entire kingdom, you will have no lot with Him in the age to come if you have no lot with Him now. Kama hujaitanishwa na huyu mwana ambaye anachukua usukani katika ufalme wote na hivyo kuitanishwa na yeye na kurithi pamoja na yeye hata katika wakati unaokuja, katika siku ya kiyama, utapata urithi, utapata kuitanishwa na yeye kama hujaitanishwa na yeye sasa. Therefore believe in the Lord Jesus Christ today. Believe in Christ. Believe in this Son. The Father testifies about Him here, and He shows us the benefits that we may have by believing in Christ, by running to Christ, by going to Him through His Son, both God and man. There is no other way to be saved other than through Christ. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we come before You in the glorious name of our Savior, Jesus Christ. We are grateful for the salvation that You accomplished by sending Him to come and die for our sins. That He pleased You as He took on His roles as our King, as our Prophet, and as our Priest. As the Messiah, He lived in perfect righteousness. He obeyed the law till the end. Something no other human being has done. And in obeying the law, His righteousness is counted for us. Still, He went to the cross and He died a shameful death. And sin was put on Him as He died. And in dying, sin died. The sins of those who would believe in Him. And You raised Him up after 3 days as a validation, as an acceptance of His sacrifice, His perfect righteous sacrifice for sin. And that all those who believe in Him may partake of this grace of salvation. And You have exalted Him far above every creature. He is seated at Your right hand. He is exalted above the angels, this great mediator, as He continues to rule even now, even as His enemies are put under His foot. Lord, help us to be those who are called according to His name, those who are His companions, His friends, His fellows, those who partake of the benefits of that death and that life that He lived. Those who still benefit even from His life now. from his kingship right now, from his authority. Those who will benefit even in the age to come, in eternity, as he hands over the kingdom to you as Messiah and reigns with you as God, that we may partake of this benefit. May you break the hearts of those who are still in rebellion towards you, that they may know Christ and him crucified, the only one who saves. That they may turn to him, repent of their sins, run to Christ, believe in him. Lord, may you grant them repentance. May you give them faith that they may believe, that they may escape the judgment to come and know this Christ, your Son, the Messiah, who brings God and man together, who reconciles all things to you, and who alone is true salvation. May you help us in the weeks, in the week to come, in the days to come during the week, that we may contemplate on these words, O Lord, that they may build our souls somehow. This is my prayer, O God, that whatever I have spoken that is not in accordance with your words, Lord, that you may remove it from the memory of those who have listened. But only that which is in accordance with your word, you may bring to their remembrance every day, that they may know Christ, and that they may grow in the knowledge and grace of our Lord Jesus Christ, in whose name we pray. Amen. Amen.